Hey guys, listen to the new song on our YouTube channel. Enjoy!
Oh, so trap, take it, peanut, I'll call.
Uchome kwa rumpa la kisipiri, uchome bubula ya kililimi. Ukudite manaba kadijiti, watabadisa kuma kasipiti. Waipo na uspiti, rana rao wana uspiti. Tabadi matuong waipo na uspiti, rana rao wana uspiti. Tabadi matuong waipo na uspiti, rana rao wana uspiti. Tabadi matuong waipo na uspiti, rana rao wana uspiti.
Kata DJ Chite baje na bako peli, mama salome to peperi, kerekata DJ.
So guys, I hope you enjoyed the music. Don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel. Bye.